So leo tunapendeza mwanana, shwari shwari, roho baridi twatabasamu kwa raha, yeah. Tushayakwepa masoko, yani tushayapa kisoko. Baby basiringa kitoko, minofunala kwako vino. Kwali kwa itunia, wala kupi vyote lata kupatia. Niwe na jifunia, milele wote tuijenge familia. Wali kesha kutaka benzi letu likwame. Ayo, ila leo, kutuazifunga maisha kabambe. Kwa wazazi ya malezi, salama nasi tulitunze penzi. Manani awe wetu kiongozi, show love for me. Hello, hello, tofungando. Hello, oh, tofungando. Hello, oh, oh, tofungando. Hello, oh, oh, tofungando. Sina shaka walai, ananifa, ananijua fema tena sana. Penzi ni tumesha shibana. Cheki tulivo ya nisoka before. Ananipenda na alava mo. Kuwacha nusha sema no. Na alipo, lazima nipo. Harida ntarara, ananichanga ya mchizi na pagawa. Natusha gana wana, hakuna chama nusi ya para kwa raho. Walikesha kutaka penzi letu likwame. Ayo, ila leo, kutuazifunga maisha kabambe. Yeah. Mishima kwa wazazi ya malezi, salama nasi tulitunze penzi. Manani awe wetu kiongozi, show love for me. Hello, hello, tofungando. Hello, oh, tofungando. Hello, oh, oh, oh. Tofungando, hello, oh, oh, oh. Tofungando, 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 oh, 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 oh. Zaga, 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 pagajin, zaga, zaga, yeah, zaga, pagajin, atone jinkachi, ajinkachi, 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 atone jinkachi. I think I'd see.